Yeah. Ahí va. Ahí va. Ese sí ve culo más de culo. Bayo hlezi bekhuluma bekhuluma. Bayo hlezi bekhuluma bekhuluma. Iya. Ayibo. Behlezi bekhuluma laba. Njalo babeka imibo. Manje sekhulumile imilo. Yasebenza phela lithi kho. Behlezi bekhuluma laba. Njalo babeka imibo. Manje sekhulumile imilo. Yasebenza phela lithi kho. Yagizoda ehutes babiyashisa creative DJ lempahli yasinda skupho senza le ingane sinikeza sifika manje sebethule sibafake ku mute yagizoda ehutes babiyashisa creative DJ lempahli yasinda skupho senza le ingane sinikeza sifika manje sebethule sibafake ku mute yabakhulu manje abasakhulu isipheli imbono yekhora isono yabakhulu manje abasakhulu Isipelile imbono Yekwaka isono Bebathini laba Ay, bebathini laba Bebathini laba Bebathini laba Ay, bebathini laba Bebathini laba Bebathini laba Bebathini laba
Bebathini Kili skupukile mai Phethezami Kusho tatulo mai Hali mai Hali mai Suse mafentini mai Hala matingi mai Kala bantwana mai Fige ngezi kispawn Sole tatulo mfani Kai kili giza Kali kasi loko mfani Obizu mwonga melu guti Bebathini Obizu mwonga melu guti Bebathini Bebathini Kili skupukile mai Phethezami Kusho tatulo mai Hali mai Hali mai Suse mafentini mai Kala matingi mai Kala bantwana mai Fige ngezi kispawn Sole tatulo mfani Kai kili giza Kali kasi loko mfani Obizu mwonga melu guti Ebatin, ubuntu mongamela ukuthi ebatin.
Yagizoda ehutes babiyashisa creative DJ lempahli yasinda skupho senza le ingane sinikeza sifika manje sebethule sibafake ku mute yagizoda ehutes babiyashisa creative DJ lempahli yasinda skupho senza le ingane sinikeza sifika manje sebethule sibafake ku mute yabakhulu manje abasakhulu isipheli imbono yekhora isono yabakhulu manje abasakhulu Isipheli mbono yekhora isono bebathini laba bebathini laba bebathini laba bebathini laba ayibo bebathini laba bebathini laba bebathini laba bebathini laba ayibo